Like, yo, yo. This is when I work classic. Would you be my love? Will you be my destiny? You feel my loneliness, babe. You're my dream come true, babe. That's what you are. Love is flower. You're my flower, babe. I love you. Yeah, God.
Kimamba.
Umani yako. Siwezi linganisha na chochote. Nilipo kupata. Siko radhi uniporochoke. Upendo wangu. Unofananisha na wakape. Kwako sijiwezi. We kwangu bahati lioje. Tuliachana tukarudi, baby. Tukarudi mapenzi yetu mfano waudi. Kila sehemu ya linukia. Na mini likuacha ukarudi, baby. Ukarudi penzi letu mfano waudi. Kila sehemu lilinukia. Will you be my wife?
Yes I do, yes I do.
I just wanna spend my life with you.
Yes I do, yes I do.
Will you marry me, marry me?
Yes I do, oh, yes I do.
I give you something, then you give me love.
Yes I do, yes mm-hmm. I do.
I am nice.
Mapenzi barafu ya menikolea. Mbele ya moto siwezi sogea.
Faraga ukucha unasimamia.
Marafiki wakurupembe walisha nilakai. Nijaribu papai. Niruke ya kondizi haifai. Tukigombana nina mishahai. Nakuwa pa walai. Wako sirudi nkiwai. Mwisho sikuwa ndo pumzi linwe hai. Tuliachana tukarudi, baby. Tukarudi mapenzi yetu mfano wa udi. Kila sehemu ya linukia. Na mini likuacha ukarudi, baby. Ukarudi penzi letu mfano wa udi. Kila sehemu lilinukia.
Will you be my husband?
Yes I do, yes I do.
Yeah, will you marry me, marry me?
Yes I do, yes I do.
I just wanna spend my life with you.
Yes I do, yes I do.
Nikusahaulishe maumivu.
Yes I do, yes I do.
You be my lover, yeah, yeah, yeah.
I give you something.
Oh yeah, yeah.
And you give me love, eh?
I give you something. Then you give me love, eh?
Oh, I give you something.
Oh, oh, oh.
And you give me love, eh?
I give you something.
And you give me love,
yeah. Come mix Lizer.